Yeah. The Almighty, the Overseer. Mukama wafe ya salawona. Listen out, yo. Tonda yali na meini kamera sava Liso joja labida ne munjube ya kabu Ote panka newekweka Butoli na kakulaba Nanyini budaba uye kalabalaba Ala yali na meini kamera sava Liso joja labida ne munjube ya kabu Ote panka newekweka Butoli na kakulaba Nanyini budaba uye kalabalaba Okwe ibala kunji kubala Mbuka sitate bandaba Newe nkolebo vienkola Mbamuchizikiza kasete kange koni na misango jengula Wakomo kufuna no mutima gwaguba banji bakwe kokola gwaba kube nkokola no wanika embega beganga gwabi sobola ye chicho yolesa kunseta kungulwa okubya no kufebya bobo singa wawebo mukiso kuba kona kokolina osula mukalina te chiku chichinaza nakamoto kakokovo ganda batiriyo biberawo bya matiri ebyo bigwawo banji bala baba gaga ne bawoza singa nzoyo ogwira nachi kumuntu gotamanye byaliko kambere kubyange nywererawo kubibyo ozimbe chicho okutalya kugambako tonda yali na main camera safa iso joja labira ne munjube ya kabote panka ne wekweka mutoli na kakulaba nanyini butaba uye kalabalaba ala yali na main camera safa iso joja labira ne munjube ya kabote panka ne wekweka mutoli na kakulaba nanyini butaba uye kalabalaba kale weka sana yo musango gusigalawo byo nabye tukoleyo tutambulirako asanyuka misana muwe chirabulo tulo alengera obusajja w'obuli mbukokolo wagazago galina yagajja mu ndombolo mu kidongo kye yakubanga ne nasolo abulwa eze wakana yezidda mu kataba awatambulawo bukokolo esentu wangu domubiri vibe za muchikiri tuli kasigiri tusiririra muli naye ndi mukulwana lutalo nve mu kasepichi kuba manyandaba moyo bwe gungamba Boli chekoze mfunyo kulabulwa Wazide nseno kajiko natabula Amaso gansigiriza omoyo namvuga speed Kontuleri no kubera mu auto Tonda yali na main camera safa Iso joja labina ne munjube ya kabote panka ne wekweka Mutoli na kakulaba Nanyini budaba uye kalabalaba Ala yali na main camera safa Iso joja labina ne munjube ya kabote panka ne wekweka Mutoli na kakulaba Nanyini budaba Uye kalabalaba Aba kulengera neboba mkudi Neboba mkasenge inchi chikumi Balia yoba waza njogeza chirimi Tetuli waza na miaka chikumi Kale kola vyokola Gwepange vyokola Ebyo vyokola Baby kudida watalia kuroga Saja lubuto luba dechichi wefunya Kachakola kukana katoko njiga njiga Zaka sente kosika gala yiga Panama teka boli no kunyumiza Kenkula byaba kula byera tonenya nange bonda banda bera bwe biba awali engolo kofu we wabenfu londa kawo wogwa obe munywevu esimizani laba twesubira kuli zaya bwatuka ne woba wajuza ebigali